wahambalia di tutur world yo alamagan studio. Penangki penanin khusus kemikirannya Abdul Razak Kado'o, music by Ahmad Salah Qasim.
Wahdinta kasamirka rachwa la daura Wahdinta kasamirka rachwa la daura Wahdinta kasamirka rachwa Ya jisir galisa Wuhidu maina don don Ya jisir galisa Wuhidu maina don don Ya jisir galisa Wuhidu maina don don Ya jisir galisa Kapan el tegeyim ba yel ku gel miyayo Narangol harad ban lafka digan ayayin sidarabay dawaina dilayo wadabay chaaykan dil sanaaye wadabay chaaykan dil sanaaye
Ik
ba taksay ga daaye dii weeyde sida rabay tawaayna illa ayo dii weeyde sida rabay tawaayna illa ayo wa dababay chaaykan Del sanaye, wadabo bay chaaykan. Del sanaye,
wa hambaliyadi Dr. Wolf iyo alamagan studio. Fanaanki fanaaniinta isku jira ee Abdul Saaq Gaadco, music by Ahmed Salah Qasim.